Ngiyakuthanda mama, cela ungilinde mama, ungangishiyi mama. Indodana yakho sizoba indoda, ungilinde mama. Ungilinde mama, yeah. Ngithi ungilinde mama, indodana yakho isikhulile mama. Ngafika eGoli banginikeza umshini mama, bheka manje senginsizwa mama. Cause I was 16 when I moved out. Wakhala wathi mntanami uzongibulala. Uyazi igoli akusiyinto yokudlala.
Look, I was super saiyan. I cared about nothing. All I wanted was a Mustang. That's why I keep grinding, keep bussing. Niggas talk shit, but I keep grinding. Please stay alive, want you by my side. Please stay alive, I want you by my side. Cela uhlale nami mama.
Ngithi ngiyakuthanda mama, cela ungilinde mama, ungangishiyi mama. Ngithi indodana yakho sizoba indoda, ungilinde mama.